ntyo ebera sositisa zimara mwamani jukira betwali twakagala neta nakuo mutima gwange nakugoweka zawe nasira siri nakuwagawaga twali twagalana era nga tutegeragana buli omu yali yeetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusaanawo mukwano kati tukoleki buli omu yali yeetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusaanawo mukwano kati tukoleki kati twetowase mumitima gyaffe tutandike buto twemenye tusimagane obwogubukabuka n'okuwakawaka tubigoberere tusibire wamu omulabe tumulinyeko buli omu yali yeetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusaanawo mukwano kati tukoleki buli omu yali yeetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusaanawo mukwano kati tukoleki yetaka munne mubutuvu kati kino ekitutuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladera kusanawo mukwano kati tukole ki buli omu yali yetaka munne mubutuvu kati kino ekitutuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladera kusanawo mukwano.